Faça Music.
Meshafika kikomo, wambea wameshafunga midomo na muoa Ngoje nini wape somo, wake mina pataga vinono Unipa sebule ni kwa kenomo na muoa Kama paradiso, najivunia funia Toto kakolea piko Milele paka kifo Yani dunia, dunia, tuishi kuwacha na mwiko Mana mumesha nisema sana leo minaoa Ona macho wanavyo kodoa na mutabadilisha mabwana kama barakoa Baby acha nionge, mana watu wanaboa Ona wanafanya na kohoa, ani usije nibusu kumbini nitaloa Nitaloa laani, sikiliza kwanza chote Tumulika, kesho ni hadithi mtani Watu wameaibika, watanikoma mtani Nawambia tena, punguze ni punoko Yendo kasha nipenda, kasha nipenda, kasha nipenda Ukonda hauna lena, mchicha hauna gakukoko Kamwe hatoni tena, hatoni tena, hatoni tena Umendo dado Mambo bado, nyele za makwapa kandevu za maugado Yekipo tabo, wili octagon Mutakayoona hapa pelekeni ho Mana mumesha nisema sana leo mina ho Ona macho wanavyo kodo Mutabani nisha mabona kama barako Baby acha nionge, mana watu wanabo Ona wanafanya nako Hani usije nibusu, kumini nitaloa Nitaloa gani, sikiliza kwanza Thank you.